to Vince on the beat, by the way. Fanya tizimbogi panic wakiona OG ame jam zogo. Big rappers, mwana mna plans dogo. Na staff tikiki buda omolo brand global. Somebody had to tell these guys that wana ban photo. Kusema kweli bongo rap imenilea, but muna legea. Nandoko mana na wadea, na sija kosea. But some of you people need a prayer. Bongo rap been the same ever since mumpoteze nguea. And heavyweights I'm doing goma kakitambo. Oh now you know some of you say that drama lini humble. Na stabishana cause brother lini fungulia mlango. Then he disappeared, the squeezy hatu juu zake mpango. Young killer mingiza misi never since afunge ndoa. Kuna time niliamini bongo hip hop angeyokoa. Sino baya brother, na sikatai unafanya poa. But misi shabikia hizo ngoma mpya unadoa. Taking over TZ ain't nothing easier. Wakazi anafapewe kazi wasafi media. Brother ni blogger kubonga tu kwa mtandao. Marekani wakutaki na TZ wamekudharao. Hip hop ya TZ saini kaku seti bubu kwaya. Mekimia wote na fam ngotwe na dudubaya. Mnashinda insta mkipiga picha na lukumbaya. Dreaming about Nairobi juu na jua huku ulaya. Na kujia kura juu apa ni raw schemes. Jali mkikunja sura you rappers are not mean. Napiga rumors mashtaka with lost dreams. I love them nilete nura raka Jocelyn. Nimekuwa kwa simu na Hans Kana tangu ngware. Kaniomba msamaha ni sikujibu bana kuchallenge. Vozeri you my girl but ustani minda kusare. Talent to now bando skike mtafute babu tale. Cause you ain't had a hit since utokwe na Nevi Kenzo. Kakupa vas bure na nsababu we ni mrembo. But as far as rap goes awezi kuwa solo writer. Uneza saidwe kuandika na my nigga cholo brighter. Na nimewafanya favor kwa patia platform. Cause Bill Nass of late has been doing the worst songs. Rudy rap bro nisha kutuma booth. Jina kusqueeze nana piga pamba za juma jukes. Safari ni mbio na nyatari ya usio. Molo akifika nduru kila mahali kilio. Weja dari mwenzio spote ajali sindio. Ata mbogi ya mwaza inajua habari ndio hiyo. Nicki my G mwona ma subliminal diss. Toka mwazo nimekwa shabiki wa your lyrical gift. Pay homage kila wakati but kwa nini uko pissed. Think I'll call him after this song basi kushua kata pick. Your skill level is unmatched but punguza kiburi. You'd be a big star ukijua kuzungu kumza vizuri. Na wena ikuja jimi kufunze kuunda misuli. Bongo hip hop nishaka tinga tumifunga kifuli. Lunya my brothers kubali piano juu na trend. Where Wizzy na Conboy ndo generation na defend. Kuna rapper na ito Max. I know you guys are not friends. But if you did a song together man that shit is gonna blend. Your guys are comfortable. Rappers too happy. Mina sira staki urafiki na staki kupati. Stamina you my G. But ambia watu kweli ni wapu lito ile idea ya kaka tujati. Linfanya mbaya bro lakini siku teta. Betu kudhani neza kuwa issue later. And it's not, minataka tu nipatie props. Apo kwa credit andika umoro wali tu support. But ejelishe taka props ipati. Ikitu inaitua raps ni toxic aki. Industry imejana rot si safi. Wish to rudi siku ngwe ali drop mikasi. Rip to langa Godzilla the boss and trust me. Wana nice kuna OG ya kikross mitas. Tweets inasema salute and they won't desert me. Tizina uliza mlipeleka gospel wapi. Mlimlenga jumpendi kimombo kwa mziki. Rap ya kingereza mtaki juicy bongo sahihi. Wasani mnapea hype ni wa wongo na kiki. Natamea vipi mkinyima mtoto matiki. Kileta beef ni vizuri mwonywe jinsi iliwi. Hakuna country Africa ile miss chikiliwi. Au inchi sifiwi. Last time bongo rap was popping tulikuwa tunasikiza binti kiziwi. Manonga mtu kazi anafanya kazi kuwazidi. Na wengiza maji na nika yo maji ni baridi. Mkipanda ngazi mnafikiria ardhi ni hadithi. Chichaze ya kipaji kitu wa itaki wasaliti. Hakuna L bila O, double L bila O. Mwingine neza benga omolo. Shupavu amekuja kuwapa mchoro. Wacha katambe wamelala wape godoro. Diamond anafa awa sign do mrudi juu tena. Alafu waege nyote kwa remix ya Zuena. At least iwapatie kasike tu vile new tema. Do mweze catch up na vile see you do Kenya. Na feed you that's my idol lapo nao siwezi blanda. And on my top 5 you can take any number. Heri ninge umbanyoka ningevua maganda forever. Misi ngekufa hip hop ingezidi tamba.